lekhaya uma sekunjena mina haba bangekhombo lekhaya mina
kumule khaya kumule
Ngithi kwame yama
kwame yama yambi mesenja sibuya kona
bayakhala bantu
bayakhala bantu mesenja sibuya
madoda kwame yama lena ma
kwame yama yambi mesenja sibuya kona
bayakhala bantu ma Hazuthanda ngakama
Sishuthanda baba ntanda ngalo baba
Mashekla baba
Lusha yamamandla nezintiziyani zabo
Hazuthanda ngakama
Sishuthanda baba ntanda ngalo baba
Mashekla baba ntuma
Lusha yamamandla Zigani zabo
kodwa sesishothi
uthando
kodwa sesishothi
uthando
uyangqaka ngoba
manje amandla ezigani zabo
kodwa sesishoba
uthando
kodwa sesishoba
uthando Baya kala, bachi messenger sibuya nini.